bakulaba ne ku bazadde bo bakuzalira weye tali nsiri womukwano nyabongo nyirira njagala nkugambe ntalafeyo wadde ekigambo ekyo si kisika baby momukyagala puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa singa puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa urukumya puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa singa puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa urukumya puliraboogera n'omutima ne gunuma kubanga gwe njagala lyawo ninga tandabawo njagala musika nga eriyo na radio zinakindi naga digito ku tv ntutokomawo wamuniga ne malaya mwana muwala okute kuli abaniga ekulo
okute kuli abandoka
mukunyirira nte waliwo na kusinga puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa singa puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa urukumya puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa singa puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa urukumya Bayaye baby bafeko bakala kutule myabo nayenze no siri kulepa puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa singa puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa urukumya puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa singa puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa urukumya puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala nze mpuliraboogera ku kyalo gwa singa puliraboogera nze mpulira mpulira mwana muwala.